I told ya, Chidimentary. Guess who is in the building?
Genie on this.
Namba yake ni 100, yuko na vijana ile kikamanda zero, anaongea smart ila kichwani zero, customer care anapenda jina hilo. Ukipiga simu lazima anaokota, sauti nzuri hata kama anafoka. Huitaji wala kukwangua vocha, kumpenda ndo utafanya makosa. Unadhani mali yako kumbe mali ya watu, yupo pale kutatua mashida za watu. Upigi mchana upigi usiku kwake sawa tu, haogopi malawama kero kwa watu. Kama emergency zima moto, mwanamke jiko peleka moto. Lugha international, lugha loko, ata kuvunja moyo, ata upa joto.
Piga, 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 customer care. We piga, 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 customer care. We piga, 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 customer care. We piga, 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 customer care.
Mara chache kuona siku apatikani, anakuwa kwako ila kili kwa jirani. Anasikia kwako, ana support mpinzani, uwezi kumjua ukikutana na njiani. Anatuma texts za offer kama wewe humpigi, hafai kuwa wife labda mfanye wifi. Anasumbwa na watu kila siku wa IT, ana siri za watu kuzisema humsiki. Iwe kumfuata au waje huku, uwe taita au uwe kapuku, unachotaka kufanya taruhusu. Anakata ukimpiga mabusu. Kama emergency zima moto, mwanamke jiko peleka moto. Lugha international, lugha loko, ata kuvunja moyo, ata upa joto.
Piga, 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 customer care. We piga, 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 customer care. We piga, 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 customer care. We piga, 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 customer care.